Yes, I am. Swagger. You're the same as a knife. Kanaka hero can call Nasamira. Abandon Nasamira. Now we've been Mamugo Samira. Ah, Bamoyana Nasamira. Kanaka hero can call Nasamira. Am I in the name of Samba in Nagabula? A missimo jejigaju in Nayambaza. Jejin to Sizaku vino Yuraba. Kawaka Ramu, king of life. When Nakonkone, what he engineered is there. Then Navagiri Kamama in Navini. Nagamba power you to Mutafuni. But I miss Mujava, Jajang, Sarava. Nagan Nanimgaza, Kujamaza, Jajang, and Yamayar was Simagora. Now was at the Murage, Manikura. Ebintu bya nakayima nabimuwa kalisa namuwete kawumpuli bwe namukwasa byali byasabwa bwatyo nasalawo nampa obusomesa olwantu makabona n'abawalabu bamanya mu lulimi lwabwe bampita halimu kyokka mu luzungu omunze masita nga lwakiseera ganga ate nasomira ndibowa yanzijaga empingo ezaali zasibwa jjajja kitinda nantindira amakubo gyempita namazinda nazinda baali bataiza jjajja kyonoka kwe kusala wampanulire abalongo nabawa ebyabwe banta abaana basumulula nesembyayo kibanda bamweyono yasalawo mbetebe yeye kwala mulira kibanda nakkakkanye gwenywera ku nze kasitadiru zesabuzi kutula kumbala zeze Kampala abangi mwandaba nga sinasamira nga mwasekerera kyovola banasamira nawe vimba mubo oba wasamira guno omulembe gwa kusamira kasukuwerage kuba wasamira. Abasiraamu eka gye nasibuka n'amanya mwamanya nti bampita asani nasibako n'ensaala nga bwe bakola naye ebirungi n'embirinda byabula abasiraamu bamalamu amaanyi omuntu eyazuukuka nga nsaaliswa ebisibo n'emisiba saako nezisitati ne mumpita omuntu ekintu ekyo ekyannuma mandi waka ne mpulira abalokole nga bagamba yesu akomawo okutunula nagera mu kkanisa kwe kulokoka nakatiibu kyababulinda tanalabika nammwe abalokola ensobi gyemwakola z'omuntu eyalokoka nga nzize kweniya okumpita endiga etalina nakulaani kyekyangobayo nga nkitegedde mwajja kunziba neebaza abajjajja obutangobaganya ne munnyaniriza ssaako okundera empitibwa omuzzukulu eka gye nasibuka kyekyanzize wakanzi gye mbaweerezi mugamba mbu lubaale takoma mwe ebyalubaale byo tebiggwa kambuuza ebyamadiini bikomako ddi temuddamusaba kubanga bikoma mugamba mu lubaale takoma mwe byalubaale byo tebiggwa ekimu ekyekumi okuva bwe nazaalibwa bakiwa nakaakano bwe gutyo embuzi ebyamadiini bikomako ddi ngaabaana byo tebikoma temuddamu okubuzaabuza abantu bwe mutyo kyovuula baba mweyana nasamira 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 guno omulembe gwa kusamira naawe gyogereyo wawasamira eryokanga netonye ne tulaba esesera bwe zikuuma ebyama wama bajajja mwebale okukuuma ebyama by'abantu bwe mutyo zibe nali mpita abalokole nabasanze mu mbuga ekiro nga beetala ne mmanya nti ensi yasamira guno omulembe gwa kusamira ate ne bamasekiwe mutyo bajjajja mbeegaana misana mu bangi ekiro musula mu mbuga nga mwenenya buli omujogamu bw'oba wasamira n'alongonaasamba gwe wasamira webala okutumbula obuwangwa n'ennono buli omwayimbe nti wasamira jjajja kasiko mutaasa wasamira nkulaba wojoga wasamira abajjaguzi nange mbatumira baŋŋambire bakiyembe nti wasamira mama fina era tukwebaza webala okukwatirira obuwangwa n'ennono gira n'ojoga kuba wasamira osaana niraba okuba wasamira saba kabona jjumba aligaweesa wasamira kulanama naye yasamira bajjajja bamwongera obukuumi gyayita awo naddemu abaweereze jjajja bina bineegayunga wasamira abange wasamira bina bina wasamira atakula baya kugaya kanga bamwe yana wasamira chagula nyina ya samira kenge saha wasamira suna ben wasamira mazira tone sabo wasamira wafurukuta wasamira ije masiko nawe wasamira meredi titi na ya samira tadi askatumba wasamira mukunje wasamira chimeke wange na wasamira fango ni mochiimbe ndi yasamira ito jo wasamira singana tumena wasamira manager medi wasamira producer poswaga wasamira mukuru wange walukaga wasamira meku vya kutuka kuyunguru wasamira shiru shiru wasamira omuyele bat wasamira chotera boys ino wasamira mulongo waswe chichuguma wasamira sempe nje chabuduse wasamira chachasa misamwe na kaseke wasamira muzei magala wasamira abange na samira.
Remember where you got it from. www.djericom.com.